Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh alladhi balagta al-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fi sabilihi haqq al-jihad fa usikum wa nafsi bi taqwa allahi jalla fi ula taqullaha haqqa taqwa wa rakibuhu fi sirri wa najwa ma ba'du fa inna asdaq al-hadithu kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tumutendereza na matendege amajuv. Ayo Allah ya tusimiru kubeira basilam. Tumusaba mulizu wa fi Allah sayyidi ingira nukusa sila kunabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tula miligana bulijyo kutia Allah ibanga liyubu wangazi wa febu na chiberenga chechoke chisingu tualirubu denevi sayyida mubulamu buna Allah wa tuwade babanda banga basilam banji abazikidde olwaleero. Wallahi banji abazikidde olwaleero. Bino byetwogera bulijjo nabo babiwulira nti tugenda tuuka olunaku mu nnaku nga bakubise nga babiwulira we batyo nti awo olunaku lugenda kujja lwakuna nga lwe lunaku lw'ogenda osookera oba lw'ogenda oyingira ettaka. Naye kati bagenze bulijjo ebiringa ebirooto kati babikakasiza nti bya ddala, babikakasiza nti bya ddala. Allah kye yagamba alhaakum altakaathur hatta zurtum almaqabir, mulinda kuyingira binnya tulongose nga tukyalina akaseera edduniya tetumalamu. Afahasibitum annama khalaqnakum abatha, abange mulowooza nti twabatonda kigayaaza bugayaaza mubeere ku dduniya mutawuke? Twabatonda butonzi awatali ensonga? Nimulowooza nti mugenda kudda eri Allahu tabaraka wa ta'ala? Tuyina ensonga eyatutonza abasilamu eyakusinza Allahu tabaraka wa ta'ala, omuddu wanagitegeera ebiseera jabbiwa Allah, ajja kola ebyo Allah byayagala, yesonyiwa ebyo Allahu tabaraka wa ta'ala byatakola atya? Byatayagala. Inshallah tugenze mu kitabo kyetuli okumpi okumalako kyensobi yatuyinza oba tubuzaayo oluvannyuma lweno darasa nga ssatu oba bbiri insha Allah. Allah wanaaba tuwangazizza nga tukyalimu abo abassa kubeera nga tumalako ekitabo kino ekiyitibwa Man Hum Shia. Byetulabyeko bye bitono ku nzikiriza y'abashia, wabula oba oli awo bye byasansaana ennyo kamala. Aqida z'abashia zetulabyeko zentono kuba tetuyinza soma mushia netumumalayo, kiri kikunsu kiringa busiraamu olidde kiringa buki busiraamu. Osobola osoma obusiraamu mu lunaku lumu n'omalayo gonna yonna eddiini y'obusiraamu n'ogisoma yonna mu myezi esatu etaano oba mwaka?
kati nere dini yetu ongude ya basia nga ulabu bukulisa wewe yetu ongude nga ulabu kusilamu wewe yetu ongude kati nere dini ya basia na yo yetu ongude kubintu benji so ulaba tukona kubinu tukona kubichi tukona kubikone mumbiri fanagana kubichi omusilamu wabiriu nga subulu kwa ula omushia kumusunni era asobola okuyingira essomero kwedi master kwatuukira n'alaba embeera gye yeeyisamu n'amanya nti ono muki mushia mwana n'amuggyayo supiidi nalwakubadde babadde bamuwadde basale abaana bataano bonna babawadde basale ate fulu basale siramu oyo n'agumiikiza n'agamba nalwakubadde fulu basale abaana kambajeyo mbatwale batuule waka tugende tulime lumonde nga tebasomye bukaafu insha Allah bino byetugenda olaba wammanga byebimu ku ebyo ebirala ng'oyongereza ku biri byetwalaba emirundi egiyise ku nzikiza y'abashia bino byetugenda olaba bitambulira mu bulamu bwabwe mu mbeera gye babikolamu ey'okusinza mbu Allahu tabaraka wa ta'ala. Ekisooka, shahada yaabwe shahada ebayingiza mu bushia tugimanya sigenda buyingiramu tegimanya sigenda bukolaki kubuyingiramu wabula omushia waba ayina gwabubye okuva eno mu busunni oba okuva ewalala ng'amuyingiza obushia ngaffe eno mu busiraamu we tulina omusiraamu asiraamu senga mutya tumutuuzaki shahada netumutuuzaawo nti aha obadde gwani mbadde Peter obadde gwani mbadde Margaret aire erinnya lyejjeeko fuuka Aisha eryo erinnya lyejjeeko fuuka Abdallah naye nga tonna fuuka Abdallah ogenda kuleeta ebigambo bino byebiriwa nti ashahadu an la ilaha illa Allah wa ashahadu anna Muhammada abduhu wa rasulu nti awuyingidde obusiraamu kuba omuntu ayingira obusiraamu bilqawl nakigambo ate kisobokera ddala okufuluma obusiraamu bilqawli nakiki nakigambo kale singa tulaba omusiraamu waffe gwe tubadde tusaala naye wange netumulaba mu bashia munange watuuka eri bamutooza shahada kuba twagamba babala nti obusunni bukafiiri si weguli balaba nga ffe tuli basiraamu tuli bakafiiri kalitegeeza waba akoze eki akaafu wadde ajingidde obushia bamulaba nga ava mu bukaafu ayingira mbu obusiraamu era bamutuuza shahada eyaabwe agamba nti ashahadu eyabashia yenu muzimu kuswiga zaabwe zebatooza kuba zirimu khutalifa zanjawulo zanjawulo olw'ensonga ebintu byabe byonna tebiriiko buki tebiriiko bujulizi tebirina bujulizi kati ojja kusanga abashia ba ahlul baiti balina shahada yaabwe nga bayingira obushia ojja kusanga barafida balina shahada yaabwe nga bayingira obuki obushia ojja kusanga baani baani bafatimiya bazaidiya nga buli omu alina shahada eye mbu oyingira obushia kati muzimu ku ezo mwemuli erimu okukolimira basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era erimu okulaga nti ali nabbi yennyini egamba nti ashahadu an la ilaha illa Allah wa ashahadu anna aliya rasulallah wa ashahadu أن أبو بكر وعمر وعثمان في النار.
أبو عباس ولي مشي أكاد chumanyi ni wista vono levi mbite giri kika kinkaka saa tiri ya sinzi wu kujia kani mbukakafu wu kusinzi wu kujia ko Allah nti aha ilani kaka saa nti anna aliyya rasul Allah ali buna bito alibi mbaka wani wa Allah ilani kaka saa nti Abu Bakari sahaba wu mbaku wu aha ni Umar bin Khattab ni Uthman bin Affan fi nnar bamuchi bamuliru ni waga mazuru kusilamuka ufusu umushia katisinga visikatira kululimi waga magucha vula hehehehe ni zote ya kutura Abu Bakari muliru jama kati bakulaga nti bakujja mu bukafiri obusunni bakuyengeza obusiraamu naye nga gyolaga mu bushia kukafu wa zabani basahaba olabye nti mushahada yaabwe omubaka bamusuula ttale abaddewo mu ddalasa eno emabega twalaba nti abashia basukkulumya bayimaamu baabwe kubaani kubannabbi ekyo twakiraba bala vanga Ali wankizu nyoku mubaka sallallahu alayhi wa sallam kashufula mshahada ya ibaku gamba nti Ali mubaka wani mubaka wa Allah na'udhu billah katieyo yentandi kwa yomu ntuwabadu musilamu enu mbusunni mwabaru taddo kuhita umubushia bamuto zebichi ibigambevi wababi huli denga vili mulu warabu toroza nchi dini bukafiri wenyini uwechi memete naam abashia bwabi labazi na bagamba muazani wakubab bilali ya genzi muazani ya bagamba ashadu anna aliyya waliyullah ashadu أن علي ولي الله إذا شغامبه شو شغامبه نتي بابا تجيزا نتي انكاتا سانتي علي مبكواني مبكوا الله تبارك وتعالى معزان معزان غبازين fabasira muazani ya fema nyidwa ileri kubu julizi kufa kunabi wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni haba sila mubanji tebama nyazani katibulisa anga isumirunga lisumisa azani yubishio jalugwa tutereze kati azani ya bashia ebira mu ebigambo ebyo ebiraga nti ashhadu anna aliyya waliyullah mpaka santi ali mubaka wani mubaka wa Allah tabarak wa taala ekitali kitufu ekitali kitufu era bogere ekigambo ekirala mu adhani yaabwe wibatu kanti haya ala sala au nibazi na wibatu mbutufu haya ala sala au na wibazi na mbuchi mbutufu walwe vikuatagana muadhani ya fe emanyidwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah awsawaka sitalenti bogenda mbamanyi ba fiqhi muakhta insubizibali tabazinyize bakola
kwe kubera nga bawa mfuye bigambe ebyo wabula naba shia ala chikola okwazina nogamba Allahu Akbar Allahu Akbar naga chicho msulamu chichi seka mdora zaka njazine vanna bawa fika yeri etia ekwa ba manyibaji kwa eda vanna enge yunso vya vazini nedda okuwanvuye mpanvuye yu nedda ashhadu an la iyo roga ya jamaa agendo maongo inamua kumazi bila liwa kubadusi mensonge yu yandi jikozeji yandi jitegedde nesho chichari ya Uganda chiyitirivu abawali mtu ina kuchisomesa aba sila bila lino muze bali namga injazine yu senchi sentu bambi balo uza banyu misa walogwe na yogerako na ye nga inata asubu kuba warabu nangamba naba warabu bayazina batu guwaka singuru warabu nga nao bazina batu munga chitufu bazina wanawe tugenda mbitabo abatu kulembira abalongo ufwe yusi enja zina jibakula batu jibaya zina hayya ala salaa ekigambo mu Luwarabu bakiwandiika batya ennoni weziri wabeewo omusiraamu akituwandiikira awo ti hayya ala ssala niwoba oyina imura wa khati nga wafuna chukumi kuchinache chichigambu sobolo chimpa ndikirecho hayya ala salah hayya ala falah kala abashia na uba zina batu enja zina ya wetuleme kuje wira nga tujefa naga iniza baganda banga basira muazani ya wetula vyechigambe chubaga mat ashadu anna aliyya waliyullah awali ashadu anna muhammadan rasulullah isho bachi sangulau bakula bacha bachi sangulau nebatekao ashadu anna aliyu waliyullah kativali inga bagamba nchumulaka muhammad sallallahu alayhi wa sallam tibakula bacha tibamukiriza kuna akamu era muazani yabwe mubirala byojjosanga nga bakola muazani yabwe bwabira bazina ne batuuka nga oluvannyuma lwa hayya ala alfalah mujeri okwesiima bagamba nti hayya ala alkhayl alamal mujeri emirimu emiki au khayl alamal mujeri eri emirimu oba omulimu omulungi era bawukanire ddala nenjazina entufu yajja yava ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam edduwa yaffe oluvannyuma lwa azaani balina dduwa ndala اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوصيلة والفضيلة اي يفي تبجي لبعو ببسو مبيش بلالة ويباتو كيراكو إقامة شيكيمو يباد معزاني ومرون دي وقبيرو وقمو وقمو ذيني مو إقامة يباد معزاني مرون دي ويري مو إقامة نباليتا قمو قمو إرابي يبيمو ashhadu anna aliyya waliyullah eyo yenjazina yabashia butuka masigidi ngeyo mu Uganda kuba abashia mwebali wete gula mpola mpola nokolotya noita mu nogenda nosala wamuna abo baganda baba sunni kuba esala yawe tojja kujisobola basobola okusaala eswala eyadhuhuri ne basaala eraka ameka biri tebali mu lugendo era ne basikani awaswiri gweniyawalese ya dhuhuri oli nabo wabula bo basadde eswala meka bagasa eswala biri dhuhuri ne asiri ate munange balina ensaala abamu bwe bagenda ku maviivi baddayo emirundi emeka ebiri nga bagamba emirundi egyo ebiri gifaananira ddala n'emirundi ebyo gye tugenda ku sujuudu Allahu akbar ne basomerawo bye basomerawo samia Allahu liman hamida naddamu ali fatiha Allahu akbar ne bagenda ku maviivi samia Allahu liman hamida emirundi emeka ebiri ekyo naffe tukiina tukiinawa eyitibwa etya salatu lkhusufi oba salatu maatha alkhusufi baraka llahu fikum eyi swala ffe tugiina muziri eza sunna ti luna eclipse oba swala eclipse webeze omubaka sallallahu alaihi wasallama yatusomesa nti swala eyo eba mpamu eba neraaka bbiri ne buli raaka mubeeramu enkutama mmeka zibeera bbiri netuwanvuya ku kiseera n'okukutama okwo kuwanvuwamu salatu lkhusuf au salatu lkhusuf tuli wamu ngaenjuba bikoze bitya biteeraganye bubadde bwa misana tugenda olaba nga buziba bubadde bwa kiro omusana negukolaki negwaka naam kati abashia balina eswala eyo yo daima basala batyo bavunama envunama bbiri zebavunamye era nekuruku okutama kwabwe kubeera kwa mirundi emeka ebiri naudhu billah ebasomerawo basomerawo omubaka bamukiriza mubemu bamukiriza mubiki naye akida yabwe twagira bagamba nti jibuliru yakumpanya obubaka era ekyo bakyolesa mu swala yennyini ne bakuba ebiki ebibatu ebisambi bino ne babikuba bati bwe woleetera tahiyatu ogisonge bwoti nti attahiyatu lillahi wassalawatu watayibatu bo bakola batya bakuba ebibatu ku bisambi khan alhamin yakumpanya omwesigwa nga bategeezani jibuliru akaida eyo twagira bwakaba tewaliwo eyitibwa gorabiya okukkiriza mukiyitibwa gorabiya nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali afaanana nnyo ne Ali kali jibuliru mukuleeta obubaka agenda osanga Muhammadi songa obubaka mbu Allah yamugambye abuwaani Ali olwokuba nti Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali afaanana nnyo Ali owe omwana omuto ngono musajja mukulu najjabuwaani Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati abamu mbashia twala babagamba jibuliru yakumpanya ekyo yakikola kimanyi ti obubaka bwalina kuba bwa Ali n'abuwaani n'abuwa Muhammad ojja okalaba kyovalaba tulabye mu shahada yabo bakakasaani Ali ne muazaani bakakasaani kuba bo tebakkiriza nti obubaka bwalina kubeera bwani bwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali bwojja kukibuuzo nti suratu Muhammadi tebagikkiriza twagamba wano enzikiriza yabwe ku Qurani bagamba mulimu aya ezaggibwamu n'essuula ezaggibwamu ate ne bongeramu essuula endala ezitakola ki ezitaalimu suula ki ezaggibwamu asuratu nuraini eyo yaggibwamu mu Qurani kiwuledde n'essuula endala awo zebagamba nti zaggibwa mu Qurani suratu lwilaya mbu suratu lwilaya nayo yaggibwamu mu Qurani kati atese oba ababa wandika jukira ababa wandika baba kafuwaza ya kunganya Qur'ani ani Abu Bakar al-Siddiq baga mboyo kafiu ni munani Umar kafiu ni Uthmani buna baba kafuwaza kalinetula vanti Qur'ani bajikuba mwebichi ebituli aslan muzikiriza yabu elaba gambe yobaje yambisa obwe yambisa walogwe balinze imam mahadi ajja kudana Qur'an entufu ziri bibiri zibaina mushaf fatimiya ne mushaf ali ze Qur'an entufu zibakola batya zibakiririza kine kyo kusomero no balabanga batagalira mwene yafe baina tuku ya bashikola bukozi na tuku ya inzikiza ya tuku ya okole ekyo kyoyina okukola olw'embeera nti la la mahala tewali kyakola ki tewali kyakola kategedde sheikh kakati munzikiriza zaabwe endala tebakkiriza swala ya jama tebakkiriza swala yaki tebakkiriza swala ya jama ate nombusira muswala yejjama yateeka ku musajja kugisaalira mmuki mu masigidi era obulungi bungi n'amadaala gaayo nago maki manji kaliyo musiya swala yejjama tagikiririzaamu era awo waliwo ekibuuzo n'ogamba katinga otulaba omusiya asaala yeyawudde oli asala yeka nono yeka nono yeka nebalekawo supesi masigidi eno izo sanga mulimu abantu kumi naye nga bakomeeri buli omu ayina ja supesi gyaleseewo nganki nga nene kati ekyo kyebakola bo tebakiyita jama era kyovola bawula yawulamu nebagamba ekiyitibwa ejjama kwe kugatta ebiki ebigere era nga ffe mu sunna tugamba ejjama etandikira ku bantu bameka babiri kigambe ekituufu jama etandikira ku bantu bameka babiri abagamba abasatu oba oli mu luwarabu luli kya nti mu luwarabu tulinayo mufuradu netubeerayo ne musanna netubeerayo naani ne jamu wabula watuyingira mu masala ge jama babeera bameka babiri era ono abeera wano imaamu ng'omuli kuki kukigere awo nawo tulongooseewo nti webanga musaala babiri ejjama yammwe tokkirizibwa kubeera nga ekigere kino kiseenwa ku kisinziiro kyani kya imaamu akusaaza kuluddala olwaki olwaddyo tokkirizibwa mulina kubeera ku ki kulayini emu awo tutereezeewo abasaala oluusi ababiri kyo kikyalimu twakula kye tulaba naye tulina kubeera ku layini etya wootegerera imaamu aliwa gwazza oluvannyuma manya nti a imaamu abeera ku saidi yaki ya kono ate omugoberezi abeera ku ddyo ate ekirala kwotegerera imaamu ani asooka ogenda ku maveeve n'okuvaayo ogenda ku sojoodu n'okola ki kati olaba ani asooka bw'olaba asooka ng'omanya neye imaamu asembyeyo yabeera omugoberezi kati baba shia bagambe jamaa tebagikiririzaamu jama era ebyokugatta ebigere ewaabwe tojja kukola ki tojja kubigatta supesi oyina ogirekawo kuba tebakkiriza jama olafe abasunni tulina okugatta ebiki kigere ku kigere kibegabega ku kiki era imaamu shaibu abeera wano n'abakunya naye ngaolaba omusiraamu tafaayo tafaayo okunye okutereeza ennyiriri kyekimu kubituukisa eswala kubaka sallallahu alaihi wasallama yamala kumpi eddakiika ttaano eddakiika kumi atereeza ki atereeza nnyiriri naayita muluno naayita mululi naayita muluno naayita mululi ziteredde tewaliwo mwaganya basiraamu gwe bakoze batya gwe baleseewo nenzijukira lumu twali wano nga imaamu yatereeza ennyirira akaseera nekawamu basajja mukulu yatuula mumumanyi nayomba ayomba kakati lwaki muno temusaamu laini zinu temusa mulaini zineno eza eza maka ne mumakinga okusingo tumaliro ebiseera
aba muamula yayomba yayomesa imamu nenga kakati unawagenda okusaza tego oyomesa
aba amuteke mu obusaze muteke mu busaze muteke mu busaze kati abajja basimbe ku busaze obo okusingo tumaliro ebiseera
nga imamu msajja wo muwulidde ssebo nenga butamanya bwebogeza abantu ebifaanaganako bwebityo mubaka sallallahu alaihi wasallam yatereeza enki enyiriri wallahi yatereeza enyiriri okukamala tusaba allah tuwe okulongoosa ensonga eyo kati abashia bo tebibakwatako buli omu asimba mukifo kye waba akoze ki waba ayagadde ensonga endala mu swala y'abashia akoyinza obbalabira ngaobasanze emanyiddwa tebafunya mikono tebafunya miki mikono mu swala zaabwe wallahi tebagifunya emikono bagita negireebeeta nga bwegikola ki nga bwegyagala wabula ffe omubaka waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba bwetubeera mu swala tufunye miki tufunye emikono tugisse mu kifuba tetugisa mubulago waliwo abassa mubulago ekyeresso nakugisa kuki era natulagirira enfunya ogwakkono gwe gusookawo ogwaddyo negukolaki neguddako enfunya ziba ssatu oyinza okukola booti ebibatu bino nebibeera nga byetebeddemu oba kisekeseke kino oba n'okwata wano booti byonna biki bituufu naye ngaofunyiza emikono muki muswala nogisa mukifuba mwami oba mukyala abalala basse eno kugundi eno ku lubuto wansi wekkundi abalala llahi abaddu bazanyira muswala tebafaayo kati ba abashia ne bagiteera ddala muzimu kwe hikima abamanyize baleeta lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugambe emikono gigende mukifuba gireme kwetaaya kubeera na butebenkevu mu swala kuba omukono we gunaaleebeeta eno ojja kugyamu ebinuukuba oti ojja kumaasa maaso oti engalo tuli wamu ojja kukwata mu mpale okebere essimu yo okebere akasente oba tewakasudde ojja giwubawuubamu booti kali naagamba emikono gidde muki mukifuba gikuumirwawo awo mu swala wabula yomushi atakola atya agireebeesa paka eswala lweggwa allahu akbar oluba oleeta takbirat al ihram allahu akbar tojja mulaba nga agisa mukifuba nga agisuula alhamdulilahi rabbilalamin iwulira obugayaavu obo arrahmani rrahim maliki yaumi ddin qurani bagisoma teriimu kawoowo wallahi tebagiwoomesa basoma nga soma oluwarabu alhamdulilahi rabbilalamin arrahmani rrahim maliki yaumi ddin iyaka naabudu wa iyaka nastaiin dina sirata almustaqim sirata alladhina anamta alaihim mugende mubasakingeku amasimu mugaina olwaleero allah yatufundiza irimu bweyogera ekintu omuddu waba ayagala kikakasa ngaoteekamu wali ku youtube nga bakuleetera eswala yaabwe wane sudaani bansindikira ka vidiyo nga mimba lyomushia imaamu waabwe abeera eri wansi bano nga bali waggulu akamadaala nakkirira eri wansi gyabasaaliza tebamulaba balabako mutwe owolidde akutama tebamulabirako ddala oba avuddeyo batavudde ali eri wansi eri basimawo ekinnya waneeno imaamu gyabeera bo basimawo ekinnya ne basemintingayo bulungi kati bo basalira eno waggulu yasaliza eri wansi abo be bashia wabula waliwo amasala ogakoonako akatono ku nsonga y'okufunya emikono mu swala ekyo kimanyiddwa nti sunna ya nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula abasunni wejjo basanga webawukanira mu masala ago
abafenti wenva ku urukuu emikono jidda yo mukifuba obangite ekyo kyekirimu endabalazaba ki zaba manyeze enjawulo kakati oyatadde oluvannyuma lwa rukuu tojja vvaeri omuyita omushia ekyo kiri mubasunni era kirimu endabalazaba ki zaba manye okusinziira ku nususu buli omwenge gye yakola atya gye yagitegeera tuli wamu ja kusanga sheikh gundi emikono yagita oluvannyuma lwa rukuu toyomba aina wakola atya aina wajja osanga oli ng'emikono yagizaayo mukifuba era naye tokola otya toyomba aina wajja tuli wamu kati ekyo oli waba akikoze togamba nti atadde emikono yomushia wabula abashia bo eswala yaabwe okuva ku takibiratul ihram akalweggwa emikono mukuyimirira bagita mukyawudde basiramu bo bagita wabula kino ekirala kyojja osanga mubasalafu mubasunni ekyo kirimu amasala agal ikhtilaf agenjawukana mubaki mubamanyi kati kyoba osiimye otebenkera nakyo kyotebenkera nakyo era masigidi eno alhamdulillah sheikh Abdurrazzaq abaddu mashaallah ku nsonga eyo alaka wabagumiza bata bata awulidde naye nze alhamdulillah bagamba emikono natawakala nakuddayo mukikuba nekojja wange alhamdulillah tutambula ekyo kirala ate ekyo ekya imaamu kiralamu kubeera ensonga bagiwa nti olwokuba nti yakubibwa emiggo mu kkomera nga miki nga miyikirivu nekimuviirako okubeera nga eswala takyasobola tebenkera mikono gikwanikawa mukifuba tuli wamu naye kino kya hadithi weeri ya Sahal bin Sa'd Assa'idi embasa erabidde bwekyo yeyagireeta nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti emikono musala woba oyimiridde gigendawa mukifuba abaga gigenda mukifuba fene tutebenkerera awo niwabaawo obujulizi obula bugamba nti gigenda mukifo kyagyo kati awo ekifo kyagyo mukifo kyemikono kifuba oba wamu kugita kati amasala wegali magazimu era sheikhe wange sheikh Abdurrazzaq ensonga eyo yagisimba mumbeera yakuta sheikh Habibu Abdallah owulira agisimba bwatyo n'abalala kati sheikh Abu Najiba yagamba emikono gijewa mukifuba bonna bawali mubaffe tubeesiga tebayinza tusomesa bunyonyi tebayinza tusomesa bikyamu tuli wamu nekibeera nti gwe omuyizi salawo kyokolaki esalawo gwoba osimye olw'obujulizi bwaba akuleetedde otambula onambuuziza kati kiriwo ekituufu gonna gasobola obbanga mazima amasala ago tetusiba era woosanga asibye aba mukyamu ensonga ezo tetukola ki waliwo amasala ge tutasiba waliwo amasala getutakola ki getutasiba era kyo kyentambulira woosanga amasala agalimu ikhtilaafu z'abaulama ng'eno banene neno banene tokkirizibwa kukola ki kusibago oti n'ogamba nti akikoze ali akhalafye sunna nsanze oli atadde nga gamba ayawukanye ku sunna nsanze oli atadde mukifuba ng'ogamba ayawukanye ku sunna waluna amasala amalala ejjama eddibwamu oba teddibwamu eyaffe yawedde kati bali ne bakola wali eyaabwe bazireeti eddibwamu oba teddibwamu kale woosanga agizzeemu ogamba yawukanye ku nkola bw'osanga asadde olwo yeyagaa ffe tetugiddamu masala ga intikaafu ebyo byonna obiraba sheikh abo bonna basajja basunni basalafu masala ga sabuti olw'omukaaga lusiibibwa oba terusiibibwa nkuletera byakulabirako n'ebirala n'ebirala. So osanga ebintu ng'ebyo ebiriko njawukana mbamanyi baffe, tokola otya? Tosiba. Wabula tebenkira na bujulizi, bwesuula wa bugwawa kusinziira ku bayani gye babeera bakuwadde. Insha Allah, barakallahu fikum. Abashia ekyebigere twakirabye kitebagatta bigere mu swala, ensonga endala kubalabira mu swala zaabwe era ekubuuzo gye tugifunira munange we batuuka ku bigere tebabinaaba wabula bayisaako buki? Bayisaako buyisa ku bigere, ebigere tebabinaaba. Era omukuba imamu waabwe ayitibwa Jafari we yabuuzibwa lwaki temunaaza bigere nga mufuna wuzu, mukyenyi banaazaayo emikono ne bakola batya? Ne banaaza. Ne mu mutwe ne bano ne bakola batya? Ne basiiga. Ate bwe batuuka era ku magulu tebanaaba era basiiga buki? Busiizi. Imamu waabwe yabagamba nti eyo tuli ku sunna yennyini era nga kiragiro kyava eri Allah, ewa Allahu tabaraka wa ta'ala. Obujulizi obwagala aya naagiyiwawo egamba mu suratu lmaida ya ayuha allazina amanu, abangemu abaki? Abakkiriza. Idha kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ila almarafiq, bwe muba nga muzze eri essala fagsilu wujuhakum, ebinyi byo mukole mutya? Mubinaabe. Wa aidiyakum, n'emikono nagyo gyakola ki? Gyakunaaba. Ila almarafiq, paka eno wa kubukokola. Wamsahu biruusikum wa arujulakum ila alqa'bay, kati batagalirawo musiige emitwe gyammwe. Kati ne balaba eno waawo ng'eyunga era olw'ensonga nti maaso waliyo ekikolwa kye kiragidde ku masaha. Kati ne balaba nti eno waawo latfu eyunga buyonzi nti n'amagulu nago gakola ki? Gakusiigibwa. Kimwesiige mu mitwe gyammwe ne ku magulu gammwe paka eno kuki? Ila alqa'bayn. Naye ng'ate omubaka sallallahu alaihi wasallama yalina okunnyonnyola ebyo Allah byakoze atya? Byasizza. Wa anzalna ilaika dhikra litubayina linnaasi ma nuzzila ilayhim. Allah yassa Qur'an omubaka ajigayiregayiremu abaki? Abantu, kuba tetujja kubitegeera. Nabbi alabibwa anaaba, baswahaba ne bagamba nti nabbi yatugamba tunaabe. Swahaba omu n'alabibwako nga yanaabira ddala paka eno wa eno muntu mbwe ayongere kuki? Kukitangaala ki? Naamu.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Inshallah nga tumaliriza bino katubiitemu mbufunze tulabye nti wuzu zaabwe tebasiiga, manya tebanaaba bigere, basiigako busiizi obwonno obubuze obweyolefu, kikontana ne sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tebaddamu mu kaseera katuminisa oluvannyuma lwa imamu okusoma suratu al-fatiha nga tuuse ku kigambo ekisembayo nti ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Tuwetuminisiza ne tugamba nti amin, bo tebakola batya? Bo tebaminisa. Wabula ekigambo abamu kye boogera bagamba alhamdulillah, bo bebaza buki? Bo bebaza bwebaza. Wabula ffe tuminisa olw'edduwa ezikulembedde mu ssuula eyo, ihdina sirat almustaqim, tulungamye ffe kukubo ki? Bulukufu sirat allazina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim waladdallin. Amin, nituminisa olw'ekyo Allah akkirize. Waliwo ensobi kukuminisa kyabasunni ensobi gye tukola era iyo yasansaana mu Uganda yonna neewalala si Uganda wokka naye nga bw'oyingira mu bitabo abamanyi bagigaana okulembera imaamu mu kuminisa banange mukimanye imaamu yatuteekerwawo kolaki kubeera nga tumugoberera abamanyi bagamba nti imaamu yalina osooka omuminisa naffe netulyoka tukolaki netulyoka tuminisa naye ebiseera ebisinga oluusi ne imaamu taminisa nga mwamusooseyo dda taminisa bwentuuka awo nina kusooka nze kuminisa nga imaamu amin abasaaze nabo ne balyoka bakolaki ne balyoka baddamu era sheikh waffe allah mutukuumire sheikh ishaq abu jawhar hafidhahu llah waraahu songa eyo yagisomesa ku mizikiti egyenjawulo naye sheikh abasaaze be yasomesa kuolwo tebadda ku lulala buli swala wabeerawo basaaze baki balala kati oyinza okugwa eddalu ngaoliku ekyo basomesa bano abatuufu bagenza balala bagenda okujja okukweyungako nga ate bakomeddewo ku kiri kyewasomeseza luli nekibeera nti yakitegedde tukirongoose oluusi atugenda na imaamu aminisiza wamu naffe so nga bannaffe tebagamba nti a imaamu alina okubeera nga yatukulembera nga watukulembedde mbisigadde ne mukuminisa era yakola atya yatukulembera wallahu alam allah yasinga omumanya ku nsonga eyo ekibeera nti bo abashia tebaminisa muki mu swala tebaminisa olw'ensonga ensonga eyokuba gye bawa baga nti we muminisa mu swala mufaanaganira ddala n'abanaswara olw'ensonga abanaswara nabo ekigambo kyebakozesa mu saala zaabwe eme kali mbu naffe bwe tugamba amiina tuba tukopye baki banaswara naudhu billah abashia balina ekigambo kyeboogera ku nsonga eyo ne baga nti man dhamma wa ammana fadamuhu halal bastahallala omusaayi gwo yaminisiza mu swala n'afunyiza emikono naga nti yenna afunye emikono n'aminisa n'okuminisa mu swala amin omusaayi gwe guli halaali okuyiibwa amakulu okkirizibwa okuttibwa ekyo kikussa yenzikiza yabaki yabashia bagamba ominisiza ottibwe ofunyiza emikono okola otya ottibwe bwabeera bayimirizawo swala tebavunamira ku misaalo tebavunamira ku mikeeka tebavunamira ku ttaka oba ku tayirozi wabula bassaawo akayinja kebalaba nti kava mu ttaka ettukuvu gye battira Hussein e Kalbala lyettaka lyokka lye batwala nti ki tukuvu era kwe balina okuteeka ebyenyi byabwe erisigadde lyonna nagisi si tukuvu siiki era waaba tafunye kayinja akafunayo akantu akalala akadharuri akabaawo aye tugenda olaba akabaawo ako nga kasibukawa mu ttaka lino erye Uganda lyagambye nti kyafu kati ntegeera yeye yabashiyambofu nga wekiwulira abaali babalabyeko balina obuki obuyinja obwo era we bamanyira nti gwe toli ng'oyengedde mu muziketi gwabwe kukulaba nga ovunamira ku ttaka ekyafu naye ate ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti allah yanfuulira edduniya yonna nga ntukuvu era nampa ekyokubiri nga masigidi hadisi weere ntuufu amakulu wonna we tuba tusobodde tukolaki tusaalirawo kujjako ebyo ebifo ebyajjirako obujulizi nti ebyo tetusaalirayo nga mutooyi nga eŋŋamiya we zisula ebyo tetukolaki tetusaalirayo mu kabuyonjo mu biyigu paka yagaana sallallahu alaihi wasallam kati yo mushia ateekawo akayinja n'asajjadde oko ng'alaba nti swalayi weetuukira bagatte swala ya dhuhuri ne asiri ekyo twakirabye ng'ate sibaki sibatambuze sheikh yaleeta ekirala wano n'agamba nti balina ebiseera ebyeswala ezetteeka bisatu byokka, kitegeeza eswala ez'emisana bazigatta, ez'ekiro ne bazaawula mu mbeera ey'okugatta magaribi nani magaribi neisha zeni subiyo ne bagyawula ne bagisaala etya emu, kati emisana ne bagatta dhuhuri nani ne asiri, byebiseera ebimeka? Byebiseera ebisatu. Tebaseebulukuka mu ramadhani zaabwe okujjako nga bamaze kulaba ku munyeenye ng'abayudaaya. Bw'atalaba munyeenye akyali mu lunaku lwe, tomuwa amazzi. Ate ffe tuseebuluka enjuba ekoze ki? Aseegwa. Nabbi yagamba nti obulungi obuli awo mu kwanguyiriza osiibulukuka bungi, wabula ate bo bali kyennyumwe balinda nga bamaze laba ku ki? Ku munyeenye. Kasita zivaayo ne bazirabako ng'olyo balyoka basiibulukuka. Bwetyo shaitaani weyabeera nga ebawundira embeera ezo. Bawakanya Lailatul Qadri, bawakanya Lailatul Qadri ekiro ekimanyiddwa, ekyo Allah kyeyassizaako essuula nnamba ng'eyogera ku bulungi bwakyo. Bakola batya? Bo balaba nga Lailatul Qadri tekola etya? Teriiyo. Na'udhu billah, kulani wabeera bagikubyemu ebituli. Ensonga endala era jjojjo balabirako, bawakanya salatu tarawih. Salatu tarawih bakola batya? Bagiwakanya, tebagikkiriza era tebagisaala. Talawiya tobamenya kubayimiriza mbobasaaza ejjuzuyo. Talawiya bakola batya? Bagiwakanya. Ate ne wabaawo n'ekikunso ekirala ekyabula ekyabasupidika, bo babuulira awo nabo ku talawiya nga balaba nti talawiya esaalibwa waka, tugireetanga mu muzikiti. Era nali nabo mu kisenya awo, ne bajja ne bagamba twogeremu ogamba otya ti talawiya esaalibwe, kujjako nga mwagala ssente mbu bayimaamu abasaaza abantu mu talawiya baba baagala kaki? Kasente. Mutubalagire musaalire waka. Mutujisaalira mu mizikiti eyo bid'a, era batulanga tubeera bannabid'a. Ine muga kakati musajja gwe dini gye yava e Madina, ekifaananyi ekyamu nga dini gye yava e Madina ne Makka nga basaala talawiya aga abo bannabid'a. Subhanallah, aba basufidika. Ate nangamba wetugisaalira ewaka togisaala ku saawa zino nnya satu, mbwe oyina kusaalibwa ku saawa mukaaga ng'ate oli waka. Kale talawiya abashia bo bagiwakanya, abahamadiya manya abasupidika webali e Uganda akana akakunsuneewokasaaki nga mubitabo byabasheekhe baffe abayeri mu mawanga ag'ewalala tebakayina, wabulako kali wano Uganda. Era bamaseeka ab'e Uganda be bakamanyi, bw'okatwalira Fauzani ajja kubuuza balina mazihibu ki, balina nsonga kyabo kya balina kino balina kino balina kino, kuba eri tebakola ki, tebakamanya nti abasupidika be bano lwe bati. Wabula abaseeka b'e Uganda be balina okukannyonnyola abasiraamu nti si tekali ku maki, ku mazima, bali ku bukyamu, okukakanya basahaba bomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensonga endala tebakkiriza jihadi. Abashia tebakkiriza ki jihadi? Bagamba nti jihadi okuva omubaka lwe yafa tegenda kuddamu kubaawo kutuusa nga mahadi akoze atya, mahadi akomyewo. Bagiwakanya jihadi. Ekirala tebakkiriza kubeera nga basaala ejjuma, tebasaala salatul jum'a, anti mbu ayina okubeera nga abakulembera mu kusaala salatul jum'a yo imamu ayitibwa era mahadi, ayina okukomawo abasaaza eki, abasaaza ejjuma mu mbeera efaanaganako bwetyo. Yaumu ashura olutwalulaba enzikiriza yabwe ku ashura, tetugenda kuluddamu. Ensonga endala abashia gye bakola, bakkiriza okuwasa omukyala ne ssengaawe mu bufumbo butya? Mu bufumbo bumu. N'owasa omuwala ne ssenga n'okola otya? N'omutwalirako eya nti yeyazze okusengeka ensonga, kati bombe Mashallah. Eh. Kati baba si echo tebati ina kubuchi. Tebati ina kubuzibu. Abaganda abaganda webali wanoseka ojabate merera nganange ndi muganda sebo siwe tukyo webali mashallah webaso keri ewe nese bunange ndi muganda baddo ntwaliddemu eh ale aterezeza agambe mukusoka
ne mukusoka tikiba
esebo so mukusoka kyali useka mmiri ensonga endala abashia gye bakola abasiraamu bakkiriza okuwasa okwa nikah wal mutah okwa contract marriage bo bakukola ki bakukkiriza contract marriage eyo mubaka yagifuula haram amu khaibara mwaka gwali gwa musanvu mwaka nagamba nti contract marriage efuuse ki haram yeriwa ufuna yo mukazi awo n'omugancha ogenda bera mukazi wange emyezi ebiri bwejje gwako ngokola ki engo ogenda wallahi newe mujikola nti ogenda kubera mukazi wange on contract okumala emyaka atano mubera mbwenzi mubera mbuki mubwenzi n'ogenda mukuba ekyeye yo noga kakati tuli fenna bakadama ne sekadama twewaseyo gine emyaka ebiri bwetole de Uganda nga buli omu akwata agage wallahi mubeera mbwenzi omusiraamu waba nenniya eyo abakunika olmutua ye abashia bebakyagikuumye naye nga omubaka yagifuulaki haram ebigambo webiri biwanvu waliwo sahaba yali agiyimirizaawo Ibn Abbas radiyallahu anhu nga bambi obubaka bulabeka tebwamutuukako nti nabbi agifuddeki haram wabula nabbi amala okufa emyaka gitambudde Ibn Abbas atafa tuwezo ne wabaawo sahaba munne Abdullah ibn Zubayr wemba seera bidde najja n'amugamba nti n'ogeza oddamu okukyogera Ibn Abbas kale genda omuwase ono contract ngenda kukuba amayinja aga ngokambu wadde naye oluvanyuma alhamdulillah ensonga ya Ibn Abbas yakola atya yagitereza era nasiba naga nti contract marriage nikah ulmutua haram eriki eri haram tokkirizibwa kuwasa mukazi nti omwezi ogujja nga tutengana oba gundi ogujja nga tutengana abashia bo bakola batya bo bagamba okkirizibwa ofunayo mukazi nomuga kati nkuwasize ekiro kya leero ku makyango nfulu ng'ofuluma ng'ogenda bwe bwenzi bwennyini kyawukanira wana aguze malaya gwemuga tukole contract wano ya wiiki ofumbeyo wiiki okole otya obo nno obwenzi baganda bange abasiraamu mu mbeera efaanaganako bwekyo ebisiyaga babita bata ebiki bata ebisiyaga mubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba sahaba genda eri mukyalawo mu mbeera yonna gyoba oyagadde wattaku dubur fattaku dubur wewala ogenda emabega oba oli yaveeyo abuuza ya rasulallah membeera bweti ne bweti omukyala hadisi weeri mpavu bamuhajirina ne baansaari bano baali bakola tajabbe nga bakutamya omukazi nga emikono agisaawa kuttaka n'akutama omusajja n'abeera ng'akolamu eyo embeera wabula si kumwebakaku tuli wamu kale bali nga tebakikkiriza tebakimanyi bagamba ffe ne Madina tetukikola ate mwabe Makka mukola mutya mukikola kambuuza omubaka bwe yatuukayo mubuuza omubaka nasibwako aya nti nisaukum halfun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum mugende eri bakazi bamwe munna musitayo gye muba mwagadde n'omubaka n'agamba nti mukyewa mutye kkuba eriyitamu obukyafu obunene kati yo omushiica agamba omukazi wabeera mu nsonga Allah yatugamba huwa adha bikyafu kaakati n'agamba nti naye Allah yatulekerawo ekkubo ero teyalyogerako nti nalyo kyafu mu kaseera ka hiidhi n'ennifaasi kati ne bagamba okkirizibwa okukozesa omukyala mukuba eryawa eryemabega kuba ali mu nsonga Allah yagaana
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض يقول الله يتقان بليري غبالي محيضي نياتي تيتقان الدبر قتي نبابيران غبابي نمكو بيريو ومقزالي منصون نباتي بسيام نبيل الابينجي بسلام بابيرا بزيكو مفو basusayo bigere tebannamu iwako ttaka ne basomerako al-fatiha ne basomerako ikhlasu ne basomerako muawwazataini falaqinani falaqinan nasi ne qul huwallahu ahad ne bazina ne baqina as-sala ne bazika tabarakallahu fiikum wa nafa bikum wa kathara Allahu min amsalikum wa faqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu warda والحمد لله رب العالمين ابي لالبين جي بتوليسيو كوبانا باغامبي ري دين ييتونغودي ايوبكافير وبابا شيعا تتسوبولا جيسوما مونناكو نا ميزي نا مواكا نتوكولاشي نتوجيمالايو وابلا توجايو بوتونو تونوبو وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.